is Danny Entertainment. I want to make a strong set, Baba Kuma Pesa. You must listen to the good vibe. Lord is wish music. OMC. Listen.
Banji batuzala wewe jetu kuliranga bagala tulemwe tukabebo baseke. Wamanyikira kola takole talire Bible ya chogera boto bakwako. Iya jokola bagamba tebaka jukira wano sente yefuga buli kimu. Kabugereka baseke kabakole batya kwenyikira kole buladi nga busaba. Omufumba magezi genkuwa bingambo kusaba botoba wa matuko. Ebyo munda biteke mundayo ngambe ebyo mukisenge. Nze simanyi kuyomba simanyi kulwana kuba sida mabega nze ngenda maso eya era nze kenjitudemu respekiti njiwo yonanyinimu wanu meke kenjitudemu. Respect in you, you na nyinim. Kano kateke munda yo, omotima munde yo. Kusaba kateke munda yo, omotima munde yo. Kano kateke munda yo, omotima munde yo. Kusaba kateke munda yo, omotima munde yo. Wesige katunda. Naba bazadde boba wenge chitiwa. Wejiwe mikwano fune mikwane jizimba Fakubidagala Tabira kuwe magere ya fakubidagala. Monta iwe sale chikumba. Onyumo sidiketo lwana naba jinga. Nde simanyi kulwana simanyi kuyomba. Uwa sida mabega nzingenda maso. Eya, mundo kafunyo yoto muwalana. Talima matuke walima mwogo. Akana kukaka kabozi singa kari kako. Kano kateke mundayo, omotima mundeyo. Kusaba kateke mundayo, omotima mundeyo. Kano kateke mundayo, omotima mundeyo. Kusaba kateke munda yo, omotima munde yo. Ah, Uganda, oh nana. Listen. Ochirabotia, ngokulo ganga na kokuwedeo. Nzembuzo chirabotia, ngobote ya galiza bobu wedeo. Ah, ochirabotia. Mukwata bana bato kuweddewo. Okira botya enguze mu Uganda eweddemu. Osobola okujaidinda wano nayo abasoga abasinga tibendeza oira kwe Buganda eyo tikoba tubiraba mu mawulire naye mukikola mutya. Nze ndaba tuli ba Luganda eyi. Kiriza wamu bakutegerere naye ebisinga mwana wetegerere. Akalulu kawoyo gw'oyagala omukyala twala gw'osimbye. Kano kateke munda omutima munda. Tukomye okulukangana tuyige okweyagaliza. Kano kateke munda yo omutima mundeyo. Kusaba kateke munda yo omotima munde yo. Kano kateke munda yo omotima munde yo. Kusaba kateke munda yo omotima munde yo. I wanna make a steal ne baba kuma pesa. Kateke munda omotima munda. Jinja ne Kampala Mbale ne Mbalala. Abana be kamuri, mukono chiri jitya. Oh.